Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mwiriho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni Muri Isanga kuri mikro, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imiryango y'abaturage hafi 15,000 b'abakongomani bavuga ikinyarwanda bamaze kwirukanwa aho bari basanzwe bakorera imirimo y'ubuhinzi muri teritwari ya Irumu iri mu ntara ya Ituri. Hashize hafi imyaka 30 bamwe muri abo baturage bageze muri iyo ntara bavuye muri teritwari ya Karehe, Masisi na Rucuru ziri mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Bavuga ko birukanwa n'abarwanyi b'abamayimayi na Kodeko kugira ngo bave mu mirima baguze ku baturage bo mu bwoko bw'abanyali n'abandi bitwa ababalese. Nyuma yo guteshwa ibyabo bashyizwe mu nkambi z'agateganyo. Abaturage bavuga ko ababirukana babasaba gusubira mu Rwanda kuko atari abakongomani. Mu kiganiro Muri Isanga cyanone twatumiye bamwe mu bahagarariye iyo miryango. Reka duhere kuri bwana Kibaze Shabenga, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndakumva musaza, ni kuri koko turi hano muri Ituri. Ubu twayigezemo ariko cyari kitubizanye n'aka karere ndetse n'ubutaka kugeramo kwacu, byabaye ngombwa ko tuguramo ubutaka ngo baduha amarezi, ariko hanyuma yaho baduhindutse guhinduka kwabo batubwira ko yuko turi Abanyarwanda. Ni ukugira ngo ngombwa ko badutema, baratwica, baduca amazosi, baguyeiraku n'imitwaro, abasaturamada bagakuramo abana bakabata iruhande. Ibyo ni byinshi cyane, ubu ngubu twarahunze, ubu ngubu turi kuri ahantu ndetse bita Boga, tubahema.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Nezimana Sebuhuzu. Bwana Sebuhuzu, nawe ikaze cyane mu kiganiro Muri Isanga ku Ijwi rya Amerika, muraho ngaho.
Murakoze. Buno turi kuri kwa Nezimana Sebuhuzu nkabamvuka Masisi mu karere ko mu Bugabo muri Norokivu. Naje aha muri turi tukeneye tuje turi gushaka ubuzima bw'umuryango. Ubu nkaba mfite imyaka 56 ngo nageneye kuza muri Ituri gushaka umurima kugira ngo umuryango yanjye ibone aho irira. Ubwo koko nkigera ino ako kanya baduhura n'abatware hano muri Ituri, baratugurisha imirima, baduha amaresi mu karere ka Valese Vukutu. Ubwo noneho tugeze aho imirima turayihinga, turayihinga. Ubwo rero abagenzi bacu b'abanyari ruhande nabo abahutu tuba benshi, twahindaga ibishyimbo nta kibazo, ariko ejo bundi mu minsi mikeya baraduhindutse batuziza izina ngo turi abanyarwanda kandi aribo batabya ngo batunyaga iyo mirima.
Hanyuma bwana Sebuhuzu, kugira ngo abumva Ijwi rya Amerika bashobore kumenya neza amateka yanyu ukuntu mwageze aho ngaho muri za Ituri nagira ngo ngusabe ugerageze utwibutse tuzi ko amateka yanyu ahari ni akomoka mu Rwanda hari ibyiciro by'abanyarwanda baje gutura aho ngaho za Masisi ndetse na za Rutshuru mu myaka myinshi ishize mwebwe abo mukomokaho bageze aho ngaho muri Kongo ryari
bo aho muri Kongo yewe niho navukiye na papa niho yavukiye ya datavuse mu 1912 niho yavukiye aho ngaho ubwo rero nako tugeze aho akurira aho ngaho basobokuru barapfa nabo nyuma yaho baza gupfa ariko ngewe aho ngaho i Rwanda ntabwo mpazi
Bwana Shabenga wowe amateka yawe hari sana afitanye n'u Rwanda abukomokaho bo nabo bavukiye aho ngaho muri Kongo
ni ukuvuga ngo urakoze journaliste ni ukuvuga ko mukuba kugera muri Kongo ngewe ndikavukiye ya Kongo niho navukiye nanone papa yavukiye muri Kongo uwavukiye mu Rwanda ni sogokuru ubu rero kumva ko ngewe bagwanze umunyarwanda u Rwanda sinzi iyo rukomoka simpazi nuwavuga inzira yerekeye Rwanda sinzi ubu ngubu mfite imyaka nanone 50 ubu ngubu navutse muri 70 ngira ngo numwe ngira ngo yaba ngakinga 49 gutyo cyangwa 48 murakurikirana gutyo ariko noneho kuvuga ngo nge navukiye mu Rwanda ntabwo ariko biri ahubwo ngewe ubu ngubu navuye ndetse muri Masisi inyerekeza muri Ituri ari ubutaka bunyerekejeyo kugira ngo umuryango wanjye uboneho guhahira n'aho gurira ubu ngubu twahaguze imirima koko guhagura imirima kwacu kuvuga ngo baraduhinduka nyuma yaho ariko twabahaye ibyacu ntabwo baduhereye ubusa twatanze amafaranga tugurisha ibyacu turabubona kuhanyuma yaho niho baduhindutse ati noneho ngo ni ngombwa ko tugomba kuva mu bwo butaka ati tuba abanyarwanda narise amakuru mfite ngaba akaba ari ayo ngayo
hanyuma se Bwana Shabenga ni ryari mwebwe abakongomani bavuga ikinyarwanda mwatangiye kugera za Ituri
ngewe kubwo mpagaze ubundi kurangiza imyaka 6 ngeze ubungumu rero mfite bagenzi banjye nanone nasanzemo bafite imyaka 30 n'abandi bafitemo 15 n'abandi bafitemo 10 n'abandi bafitemo 20 bityo nuko bimeze ndi kumara igihe muno
Bwana Sebuhuzu wowe Ituri wahageze ryari cyangwa se abandi bagenzi bawuzi bo bahageze ryari
bo nagarutse na mfata imigambi yo kuza muri Ituri hari bagenzi bacu bagezeyo bari kumara imyaka 30 nire n'abandi irenga ubwo ngewe nahageze nkamara imyaka iko amanyaka 7 iyo myaka 7 rero cyanzanye n'ano hari ubutaka byogura ku butaka hari Kongo yacu kuko ikari kiravuga ati buri mukongomani ari saraguye kwitura hashaka none rendi gutangarwa gutangazwa n'ukuvuga ko ngo tusubire iyo twaturutse hari n'ibibaruho bimwe biri kuvuga ngo twaturutse ngo dusubire twaturutse ngo bagire umutekano
hanyuma se icyo kibazo cyatangiye ryari Bwana Sebuhuzu
icyo kibazo cyaratangiye mu 2012 niho batangiye gushyiraho amabariyere ku nzira ngo bari guzuya ngo abanyarwanda barongera bagafunga bamwe bagapfira mu maprizo aho ngaho icyabyo ubwo bakaza ku bamwe bagasubiza mu mirima hamwe na hamwe bakaza kuvamiya abantu ngo ntobarishe ngo bigera ngo mutakurire ku batware bakaza badusinyira ku maresi
hanyuma se abo uvuga ni bande
bo nabo bo twasanze aho ngo batugurishije ubutaka aribo abanyari cyane bo n'abaresi
ni ukuvuga ngo ubutaka babahaye babagurishije baraje baragaruka barababwira ngo impapuro z'ubuguzi twari dufitanye ntago zigifite agaciro mudusubize imirimo yacu niko bababwira
abaye ejo bundi niho baza bati ngo tumuteranye izo mpapuro ngo baje kuzisinyaho ubwo turanga turavuga tuti twewe twaraguze mutugarurire ibyatsi noneho nta n'ubwo umukongomani ayikeneye kwaka ibyo iresi ubwo rero bageze aho niho hamaze nk'iminsi n'iminsi mikeya niho batangiye intambara batangirira ahitwa Busiyo baramanuka bagera Maribongo bari batangira kugera Maribongo batangira kwica abantu.
Bwana Shabenga, mugenzi wawe yaravuze ko batangiye kubaka ibyangombwa by'imirima mwari mufite, ikibazo cyaje gukomera ryari?
Urakoze. Ikibazo cyaje gukomera nanone ikimara kugera ino batugurishaga neza, bakatugurisha dufite umutima mwiza. Ubwo noneho haza kuboneka nanone abantu babarizaga n'imbaho, nanone aribona abamashiniste n'ababomberi babandandi. Ubwo bitegereje minisitiri imeze atangira gufata politike kugira ngo begere nanone abatugurishije, none babone uko batwirukana, babone bazafata ya mirima. Ubwo rero niba ngombwa ko batangira kujya gusinyisha ko amaresi yacu bahagerayo kumwe bakayafata, bikaba ngombwa abandi bakayashanyura gutyo. Ubwo biza ruto ruto kugeza igihe nanone bakatumaze guhaha, none batwire uko batwice uko nuzifite kuko turi Abanyarwanda. Ariko noneho kuko ukimenyimenyi niko n'ejo bundi banditse izindi bwandiko bavuga bifashisha inzego za leta za munisiko za FARDC ndetse bityo bityo kugira ngo nanone ndetse ngo batwirukane uko turi Abanyarwanda ngo batujyane iwacu mu Rwanda ngatone hari ko mbiki bari bari kutwerekeza muri no mukivu aho mu Rwanda. Ibyo bintu tukabigerekeraho gutyo tukaba noneho wasi nta bindi. Ubwo akaba ari byo ngorane dufite mu gihugu nanone cya Ukraine.
Hanyuma se Shabenga, gerageza uduhe ishusho, muri nk'abantu bangana iki, abamaze gukurwa mu byabo bangana gute, ese hari abantu bamaze gutakaza ubuzima?
Urakoze journaliste. Ni ukuvuga ngo abantu bamaze gutakaza ubutaka bwabo bamaze kubukurwamo, ino turi abantu benshi, none ngenda bivuze ni benshi, ni abantu kugira ngo muri 2020 ngira ngo utaza uko bimeze.
2020 bose bamaze gukurwa mu byabo cyangwa se baracyakomeza bose niko bamaze kuva mu byabo?
Uwitwa ngavuga ikintu cy'ururimi rw'Ikinyarwanda wese bakuze, nta bantu bari mu mirimo yabo, bose nta n'umwe kuri mutwe twahuye. Bamwe bari kuri munisipo, inkambi imwe iri kuri munisipo, iyindi iri kubahema ku nsheferi bahema boga. Ubundi ngaho niho turi, abandi hari Chadi mu Banyari, nanone kuko babagushoboye bahungira kuri Monique. Ubwo bose bakuwemo, nta muntu kujya no guhahira muri aya masaha.
Hanyuma Bwana Sebuhuzu, hari abantu bamaze gutakaza ubuzima muri ibi bibazo kuva aho bitangiriye?
Abantu bamaze gutakaza ubuzima ni benshi. Hari tariki 9 z'ukwa 8 haheze abantu hafi 11. Ku tariki 20 z'ukwezi kwa 8 hongeye gufatwa abandi, bamwe baragenda barabura. Ejo bundi noneho ku kwezi kwa 9 mu ntangiro yako haboneka abantu hafi 24 bose babakina imitwe bagashyira umutwe uhande n'ubundi mutwe uhande, abandi bo bakabajyana n'abana bato n'abagore.
Hanyuma abo babajyana cyangwa se abo babica ni bande?
Nini ababonekagamo n'abanyari n'abandandi.
Abo ni mayimayi?
Ni mayimayi, ahanini niyo mayimayi ifatanyije nabo banyari.
Hanyuma se umuntu yakwibaza, ibyo bibazo mumaze guhura nabyo, mwigeze mwegera inzego z'ubuyobozi cyangwa se iz'umutekano? Mwari muvuze n'urwego rwa MONUSCO, ari rwo rwego rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye rushinzwe kubungabunga amahoro aho ngaho muri Congo. Mwari mwababwira ibibazo byanyu, ese iyo mubibabwiye bababwira iki?
Twagerageje gutakira MONUSCO, gutakira FARDC, ubwo noneho rero bo bagakora ibyabo, ariko ntitubone icyo badukorera. Aho kugira nk'abantu bapfuye bakagarura bagakubita nk'amasasi hejuru bakigarukira, ukumva ngo abandi bapfuye mu kaka karere, abandi bapfuye mu aka karere, abandi bajanywe.
Usibye MONUSCO, se inzego za leta zo ntacyo zirabikoraho?
Bo, ahanini ababikoraga gutyo cyane ni inzego za leta. MONUSCO yo ntabwo ijaga gutabara ikaja gutabara ariko abareta ni kubitaga amasasi ikigendera bitewe n'ubuyobozi baba bapangiye ako karere.
Hanyuma se mukeka ko inzego z'ubuyobozi zishobora kuba zifite uruhare mu kubakura mu byanya?
Oke, ntaho tugifite nabwo ntaho tufite ko inzego z'ubuyobozi zadukura mu byacu, usibye iyo mabandi gusa nabo bakuru bashyizeho amasheferi, iyo sheferi ya Chabi ahanini niyo bari kwibandamo.
Hanyuma Bwana Shabenga, gerageza utubwire uko mwari mubayeho, mwakoraga iki, ese ubusanzwe abo baturanyi banyu ubundi bwoko mwabanaga babagurishije iyo mirima mwari musanzwe mubanye mute?
Nakoze kuvuga ko uko twari tubanye na none n'ubwo uko twari turi kumwe imibereho yacu twageze n'umurimo twakoraga na none n'ubwo utaguduha umurima tukawugura, twamara kugura imishinga twakoreragamo ni ugutema tugahinga ibishyimbo, amasaka, iz'amabungu, imihoko, imiceri n'ibindi n'ibigori n'ikaranga nibyo twashyiragamo. Ubwo rero uko twari tubanye ni ukuvuga ngo icyo gihe intambara itaraba twari tumeze neza, ndetse bageraga iwacu tukabafungurira kuko ntibahinga bakaza tukabaha icyo kurya, tukabaha icyo bakeneye. Ariko nyuma yaho babonye yuko nanone hari n'ishari ririmo duteye imbere kuko twe turi abahinzi, ubwo niho habonye kuboneka iyo politike kugira ngo nanone batwirukeho none tumaze no kuhagaragaza ati noneho ngo ibyo ngombwa ko tuyivamo ku ngufu.
Ako gace ka Ituri kakomeje kuvugwamo amakimbirane ahanini ashingiye ku moko, mwibaza ko ibyo ari kimwe mu gituma babibasira muri iki gihe?
Ubwo kubijanye no kuvuga ngo ubwoko ngo nibyo bituma, ariko noneho ntabwo kwageze umungungu batabifite, ahubwo aho bari babifite ni ahitwa Ibutembo na za Ruberu ndetse na za Kanyabayonga. Icyo gihande cy'abantu ariko twanyuragamo ubundi batwica, ndetse badutema badutangira mu mayira bakadutwikira mu mapine, ubwo tugatambuka. Ndagira ngo n'abadepite batera ishimbo barabizi Goma ibyo biraba. Ubwo ni ukuvuga ngo rero mukwinjiye bakajya batubwira ngo tuzane abasangiye mwagiriye. Ubwo rero abo bami bintu ntibari bafite igitekerezo cyo kuvuga ngo baratwanga kuko babonye imishinga dukoreye mu mwozi, babona yuko turi abaturage koko, tukubaha amajyambere, imihanda harwa tugeze ino, bambaraga ubusa barambara. Ni ukuvuga ngo ibyo rero bituruka hakurya muri Noro Kivu, ndetse hariya Ibutembo ndetse na Beni. Ni ukuvuga ngo nibo bari kunaza nanone bagashyira umutima umwe abo bantu nuko bagafatanya ngo none ngo batwirukane gutyo.
Sebuhuzu, hari icyo wongeraho ku byo Shabenga yaravuze?
Ni ukuri twebwe twaje tuje guhinga dushaka imibereho no guteza igihugu imbere mu byo mu mirimo turi gukora nk'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi. Ntabwo twaje tuje gutura, ntabwo twaje tuva ngo tuzasubirayo, ahubwo nuko icyo nakongera ni ukugira ngo mudufashe kugira ngo noneho rero dusubire mu butaka bwacu twaguze, tugire amahoro, abana bacu bakuriremo neza, nawe dukore imishinga nk'uko abandi bagombye kuyikora, tuteze igihugu imbere.
Shabenga yaravuze ko Sebishimba ashobora kuba azi ikibazo cyanyu, mwigeze mukimugezaho? Ese yigeze abagaragariza ko icyo kibazo zawe gikurikirana?
Ni ukuri ibyo koko, ni ukuri. Iyo babaga bafashe umuntu uri kuza hano Ibeni, Ibutembo, twarabitabazaga bakadutabara, ubwo abantu bakabageza ino nta ruyombo. Ubwo noneho abatware bakatwakira, noneho rero nta kibazo cyabagaho mu iwacu, usibye aho hakurya nabo bakwibuka bamenyeshaga baradutabaraga.
Mu bijyanye n'igihombo mushobora kuba mwarahuye nacyo, mushobora kugerageza mukatubwira imitungo mwari mufite yangana gite, igihombo gihagaze gute, ese bimeze gute ubu ngubu?
Murakoze. Igihombo dufite, abenshi bari bafite amatungo rwose gapfapfanye, bari bafite imyaka bahinze yose yapfapfanye nk'ibishyimbo, amasaka, imihoko, imishyaba, ibitoki muri make, n'ibindi nk'imiceri, kuko nta muntu kigera mu murima gwe aho ngaho mbega mu murima nibo bahikote no bahafashe tunari mu buhungira aho ngaho inka zose bagiye zimwe bari kuziza zagiye zirapfapfa na gutyo kuburaho zaba no kuba twarahungiye ahantu hamwe tutitse.
Shabenga, kuri ibyo by'igihombo nawe gerageza utugaragarize isura y'igihombo mwahuye nabyo nacyo.
Igihombo kwangu ni cyo gusaza bakoze cyane tugihaguruka nanone muri Noro Kivu twerekeza nanone muri Ituri ubwo twagerageje gutembo abenshi barahombeye barahaguye kuba bafataga bakabatwikira mu mihanda ndagira ngo birazwi ese isiyo sirabizi ubwo benshi twazaga mu mamodoka yakwitwa ngo ni iy'umunyuhutu uturutse kuri Goma yageraga muri Butembo cyangwa se muri Beni bakayitera amabuye bakayikubita nanone amabuye nuko noneho igasubirayo itakirwambaye ubwo rero ubwo turatambuka nanone ababaga bacitse ku icumu batambutse ubwo bageze mu kabwino ubwo noneho guhomba kwaho ubwo twapfaga niko banatwirukagaho bajyana ibyacu abari bafite amahene nahene nini gisigaye kandi ubworo twa dufite abari bafite inka nta n'inka nini gisigaye ngira ngo ubu ngubu barabimaze amazu kubaho bari kujya bajya bajya gutwika nanone ikindi gihombo dufite ni uko naho baho badufashirije nino minsi bagezaho inkambi iri barayitwika aha ikabwanika bahatwika inkambi impunzi zirangura zirukanye ibyo bari bafite byose birasha nitwo bari baramuye nanone iyo barihungaga bava nazo barabitwika birasha narise ni byinshi twahombye amakuru make hayo ngayo mfite.
Ubu rero muri hehe?
Kuri ubu ngubu turi mu buhungiro aho ngaho mu sheferi ya Boga Mitego Boga ubu ngaho niho turi abandi bari kuri Monisco Icabi mu Banyari abo babahiga nanone ubwo ni Monisco ibagoteye aho ngaho kugira ngo batazahabikira ndetse na FARDC ubwo niko turiho.
Ni ukuvuga ko hari inkambi ebyiri zibacumbikiye kugeza ubu ngubu?
Ni ukuri hari inkambi zibiri nanone zifatika kandi hari inkambi ntoya imwe y'Icabi iri kumwe na Monisco iyindi ikaba iri Boga ndetse mu Bahema.
Ubuzima mubayeho bumeze gute? Ese ni ryari mwatangiye kugera muri izo nkambi?
Guhera mu kwezi kwa gatandatu mu mpera yako kugeza na n'ubu ngubu niho twahaguruka tuva mu byacu kugeza na n'ubu ngubu ubuzima rero turi ubu ngubu ni ukuvuga ngo hatabonetse abasirikare ngo baherekeze abaturage ngo baje kureba ibyo kurya ubwo nta muturage ugomba kwinjiramo ngo baje kujya kureba ibyo kurya nta musirikare umuherekeje. Ikindi nanone abasirikare kuri ubu ngubu niba batashye bakaba bagiye n'abandi bari buboneke ubu ngubu kuri n'uganda bari kuba bamwe batashye bari kuvayo ubwo guhaha none byahagaze abari bagiye guhaha bose batashye ni ukuvuga ngo amakemi inzara ni ukuvuga ngo nidatwica ubu ngubu turatangira guhamba abishwe n'inzara.
Sebuhuzu, nawe uri aho ngaho muri iyo nkambi wowe ubuzima bwifashe gute n'umuryango wawe ibyo ubona mu nkambi bimeze gute?
Ubuzima bumeze nabi kuko uri kureba harimo ikinuko harimo benshi bari kurwara uruheri abandi barwaye bari kudiyara ubwo rero ubuzima bumeze nabi umuryango wanjye turi kuryama kwisasira utwatsi nta hema tugira nta byo kurya ngo imvura iri kugwa umuntu akaba yagura nk'aka ubonye uguhesha nk'agahusu ukitwikira ubwo ni ukuryama nk'ibisimba nk'amatungo ari kuryama hanze mbega ubuzima bumeze nabi.
Hanyuma se hari ubufasha mwari mwabona tuvuge haba kuva muri leta cyangwa se mu ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi?
Ubufasha ntabwo usibye umunsi gumwe haje PPSP niyo yaje itanga kungu itanga n'akaringiti n'agakeka igeze aho irekeraho nta kindi nta bundi bufasha dufite bwerekeye bwo kudufasha ino imvura iri gutunyagira ntaho turi kubona aho turara no mu baturage turi turahungira vuba kuva sinone naho ngewe ndaba hehe ukaza nk'umucumba turi babiri, abandi bari mu mashuri, abandi bari mu bitaro, mbega n'ibitaro ntabwo biri gukora kuko n'amashuri nabwo garahagaze, abantu turi kujiganira mu mashuri no mu bitaro mu byumba binini binini no mu mabiro zimwe na zimwe turi kuja kwihuramo kugira ngo tubone aho turaye imvura iguye.
Hari inzego za leta zari zaza kubasura kugira ngo muzigezeho ibyo bibazo byanyu?
Nta rwego na rumwe rwari rwatugeraho. Hose aho ngaho duhagaze turi baratubwira ati ejo baraza, ejo baraza, ejo baraza. Ubwo rero tugahora muri wasi wasi, nta nzego n'imwe yari yatugeraho. Sibye abo bakwakiriye b'abahema no baduhaga pole pole, mwihangane mwihangane, unsefu sheferi ya boga no dukomezaga.
Hanyuma se Bwana Shabenga, muribaza ko ibi bibazo bizageraho bigakemuka cyangwa se mwarihebye?
Kuri ubu ngubu bw'ujonaliste ubu twarihebye, na n'ubu ngubu duhagaze tumeze nk'aho tutagira aho twerekera, kandi n'aho dukambitse ku kambi yacu tumeze nk'abagoswe. Hakurya ni Simuriki, umugezi munini witwa Simuriki, hino ubuhanye umupaka na Kongo na Uganda. Hepfo ni Kivu, na none ni babanzi bacu ntiwaruba barahagaze n'ubu. Ruguru naho ni uko kwa sahi nta kigenda, ubuzima bwacu butumereye nabi. Gusa usibye gusa mwebwe mwadutabara gusa, ndetse mukaduhamagarira kugira ngo mwese badutabare baturengere, kuko n'ubu ngubu banazamuka kuko bakomeza kudukurikira aho twanahungiye, baduteye imbugu twahashirira n'aho turi.
Hanyuma se mwaba mufite nk'ubuyobozi ubwanyu bushobora gushyira hamwe kugira ngo ibyo bibazo byanyu, nubwo itangazamakuru ryabafasha kugira ngo bimenyekane, ariko namwe hari icyo mwari mwakora kugira ngo ibyo bibazo mubigaragarize ubuyobozi n'izindi nzego zaho ngaho muri Kongo, dore ko muri abanyekongo?
Urakoze, urakoze. Rero ku bijyanye no kuvuga ubuyobozi, hari icyo buri kurwanaho, ntacyo gikorwa nk'ubusanzwe. Haje FARDC abantu bapfa ibarebera, dutekereza ko batugurishije. Ubwo gahenge twari tugize gake n'abandi basirikare baje bari kuvuga mu rurimi rwacu, niko gahenge twari dusigaranye, uko bari kuza ari twagera rwa bakajya batonga badupfa. Ibyo ni kubyihanganira cyane kuko nta wundi buzima dufite hariya, kuko abantu bapfuye, bamwe bapfuye abasirikare bareba iyo baba bagutabara, nta bantu baba barapfuye kuko baza kwihuta bwangu bagomba gukira abantu bate bangana gutyo. Ubwo rero ubutabazi dufite kuri ubu ngubu ntabwo, ahubwo twakendaga ubona kugira ngo abantu baza ari benshi, se wenda abasirikari wenda baduhagarare turebe yuko wenda twabaho kabiri.
Hanyuma Bwana Sebuhuzu, umuntu yakwibaza ese icyo kibazo cyo kwibasira no kwambura imirima mwebwe abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kiri kuri mwebwe gusa, cyangwa se n'andi moko yagiye aturuka ahandi nayo ahura nacyo?
Bo ni twese, mbega baje bageneza imirima bose aho ngaho, bose bagambiriye imirima. Ahanini twebwe abahutu, twebwe abavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda, ni twebwe bibasiye kugira ngo bazayigurishe bakatwira ngo bazayigurishe ubwa kabiri, bakanavuga ngo tubaye aba gatatu ngo abandi ba mbere baragiye, aba kabiri baragenda ngo nadusura abaye aba gatatu.
Abo ba mbere
n'abandi barabizi,
aba mbere n'aba kabiri bari bande?
Baratubwira ati ni abavuye hakurya Uganda, abandi bagiye bava za Bunya hakurya, ngo nibo bagiye, ngo iyo mirima rero niho bavuze ngo ntibatugushe ubwa kabiri. Ubwo rero nawe kandi twasandarira ishyamba pe itigeze bigeramo umuntu n'umwe kuva ku bwano.
Hanyuma se amaherezo yanyu ubu ngubu ni ayahe? Muri muri izo nkambi ntabwo muzi igikurikira, barimo barabategeka gusubira aho mwavuye, ese muzasubirayo? Bwana Sebuhuzu.
Murakoze, ubu si ukureba, ntabwo ni muri Kongo, ntabwo twasubirayo, ahubwo twebwe icyo twasaba ko mwaduhe imfashanyo na leta ikabihagararamo tugasubira mu mirima yacu, kuko iyo twaturutse aho ngaho muri Noro Kivu twaturutse, nta bundi ahantu umuntu amaze imyaka 25 nta kindi abafite, ahandi ari niho yakoreye imishinga n'imishinga y'inari yose naho gusubira inyuma nto twabishobora tushango mudusubize mu byacu tube mu byacu nk'abakongomani.
Bwana Shabenga, wowe uravuga iki kuri icyo kibazo narimbajije bwana Sebuhuza?
Urakoze journaliste. Ni ukuvuga ko kubijanye na kino kibazo cyo ukuntu twagira umwanzuro twafata, umwanzuro wacu ntabwo ari uwo gusubira na none aho twavuye kera, kuko tukafite ubutaka twebwe dushobora kugira ngo mudufashe gusa, ahubwo gusa ndetse mudusabire umutekano na none umutekano wacu, kuko ntabwo bishoboka ko twava aho twaguze na none ngo tugende, kuko tuhavuye ubundi turajya heka nari Kongo gusa. Kandi na none amakarite dufite, indangamuntu dufite, katwemera ko tugomba gutura dushaka umukongomani, ni itegeko na none kandi ryemera rya Kongo. Ubu none baradusubiza hehe atari muri Kongo?
Mwari mwatekereza inzira y'ibiganiro nawe barimo kubakura mu byanya?
Ibiganiro ntabyo ntabwo bemeraga kwitana natwe, ndagira ngo Monisco yagerageje kubikora baranga, FARDC igerageza kubikora baranga, ndetse haje na delege iturutse ku province Ibunya igera hariya ahangaha turi iratwicaza, nuko noneho igerageza guhosera ati mureke umutima mubi n'abantu mwagurishije aba bantu bafite amaresi yabo, kandi n'ubundi ni abakongomani mugomba gutura, nuko byari ibiryo bari ibijya imirangire uwapfuye basi yarapfuye, ariko noneho ngo mwongere mureke abantu basire mu byabo. Ubwo aho ngaho byasanye nk'aho batabyemeye barabarahakana, ikigame nyine ko batabyemeye bwa mutanimu nk'ejo baramuka bari kuza na none gutera ahitwa Imaribongo. Nanone nk'ejo ubundi barongera baramuka ari kujya gutwika impambi yari iri ahantu hitwa Ikabwanika, aho hose harashya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta mishyikirano ihari dufitanye.
Hanyuma se bwana Sebuhuza, niba imishyikirano yarananiranye, mwari muvuze ko igisirikare cya Congo FARDC cyaragerageje ku ntara baragerageza abavuye Bunya, amaherezo n'ayahe?
Twewe icyo dusaba kuko leta ifite imbaraga, muri ababyeyi, leta ni umubyeyi, twe icyo usaba ngo dusubire mu byacu tugire umutekano kugira ngo tubone uko turerera imiryango yacu nk'abakongomani. Ibyo turi kwifuza gusa ngo mudushakire ukuntu twasubira mu bintu bya mu mitungo yacu no mu byacu.
Mufite imiryango myinshi, mufite abana, mufite abagore, abo akenshi na kenshi nibo bakunze guhura n'ibibazo cyane cyane iyo imvururu nk'izi zivutse. Abo bana n'ababyeyi babayeho bate?
Abana babayeho bari kutumbira se ngo mbese ababyeyi barabakorera iki, naho bo bafite ubuzima bwabo nabwo bumeze nayo, kuko urebye umubyeyi ahungabanye umwana nawe ntabwo agira umutekano. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bavuye mu byabo hejuru y'inzara, ubwo rero abana nabo bafite wasiwasi yo kuba ati papa turagira gute, mwadushakira mugatubariza abakuru tugasubira mu byacu tukabaho neza nkuko yari dusanzwe, tugasubira n'amashuri ndetse tukabona n'imiti yo kudufasha muri ubuzima turimo.
Ubu kugeza ubu ngubu abo bana banyu ntago bakijya mu mashuri?
Abana ntabwo bari kwiga hejuru y'ibibazo biriho, kuko hari igihe bagombye no kujya mu ishuri nk'aho twahungiye ahangaha bakaba bateramo. Ubwo rero dufite ingabo tukohereza bo kuduha umutekano bakadusiba mu byacu, amahoro amajyambere gakwiyongera gakomeza. Ubwo abana mikini gatuza kuko bazi ko bari ku butaka bwabo bavukiyeho, ubwo bari abakongomani.
Bwana Shabenga, ni gute bamenya ko muri abantu bavuga ikinyarwanda?
Ukuntu batumenya ubundi turi kuri Masisi bavuga yuko abantu bari muri Masisi bose ari abanyarwanda, na none tunari abo mu Rwanda. Ubu rero ino naho ni ukuvuga ngo baratubona, na none tugenda dukora uko dukora byonyine duhinga, bavuga ko tunari abanyarwanda. Ubwo nanone kandi nanone tuba tunakivuga, ntabwo tugirisha turakivuga kuko ntabwo duhisha ururimi rwacu. Ubwo igiswahili tukakivuga, igifaransa akakivuga, ariko noneho turakivuga ntabwo tugihisha.
Nk'ahantu mwari mutuye mwenyine, cyangwa se mwari mwitaje mubanye n'abo barimo kubirukana muri iyo mirima yanyu, mwari mubayeho gute?
uko twari tubayeho bamwe bari bari kwabo ariko akenshi bari baturanye nabo nko muri Sheferi wa Nyaricadi aho bari baturanye n'abaturage nanone bari n'ubutaka bahavanze amazu arimo bubatse ndetse kameze gakomeye n'abahutu barimo ndetse barubatse ubwo rero bari bacanze muri makeya ntabwo bari batuye kwabo.
Nk'icyo mwifuza cyakorwa vuba na bwangu ni nk'iki, n'iki musaba?
Urakoze jenariste. Icyo dusaba tubifuriza kugira ngo muducungire umutekano, mudusabe umutekano, tubone umutekano usesuye naho twahunguye na tuhagire umutekano mu gihe mu byacu ahacu hatari hateguka. Ubwo kandi nanone tubone ibyo kurya. Kandi nanone abana bacu bige kuko barahagaze, ubu ngubu bagiye kubura amashuri, babuze amashuri bitewe n'uko twahunze. Ubwo rero twatwambukiriza bwangu ni ukugira ngo mudushakire umutekano bwangu dusesuye bwihute. Nanone abana bige ndetse nanone n'ibyo kurya kubwo kurya.
Bwana Sebuhuzo,
ndakumva mu
nawe ugerageza utubwire icyo musaba, icyo mwifuza kugira ngo ibyo bibazo byanyu bibe byagabanuka cyangwa se bibonerwe n'umuti.
Icyo turi gusaba ni ukugira ngo Leta iduhagararire, igere igihe idusubize mu byacu, tugire umutekano, abana bige, tubone ibitaro, imiti iboneka ku babyeyi, hari nk'umabyeyi bafite amaga, ubwo noneho benshi bari kubaho bavurirwa, babonaho vaccine, abana bato batangiye kurwara bwaki. Ubwo rero turi gusaba ngo habonetse umutekano wo gusubiza, kudusubiza mu byacu, amashuri gakiza, ibitaro tukabibona, ndetse n'agandi majyambere gakiyongera, ubuzima bukaba bubonetse n'abana bagakomeza.
Mukomoje kuri icyo kibazo cy'umutekano, ubu ngubu aho muri n'indi ubarindira umutekano?
Aho turi FRDC irahari, na MONUSCO irahari. Ubwo rero abo ngabo ni bari kuturindira umutekano, niko gahenge dufite muri kano gake. Aho twahungiye ni FRDC ihari.
Hanyuma se babirukana muri iyo mirima yanyu nta kuntu FRDC yari kuburizamo ibyo bitero by'abo ngabo babateraga?
Hari abakuru bari bahari bayobora FRDC, haba koroneri, ubwo twarabibatakiraga. Ukabona nyuma ntaho babyiseho, ukabona yabona ngo ngabari ya mabandi yahagera akaba yakwikubita amasasi hejuru, abandi bagasigara bari kubakeba amazuri. Ubwo rero icyo gihe izo ngabo zari zihari ntacyo zatumariraga.
Ese abo bantu barimo kubaka iyo mirima yanyu ubundi bafite ubushobozi bwo kuyibyaza umusaruro nk'uwo mwebwe mwabyazaga iyo mirima yanyu?
Tukigera hano ngo twatangiye guhinga ntacyo bari bafite no kwambara, ntibari bashoboye no kwambara. Ubwo ibiryo byo twatangiye guhinga nibyo batangiye guhaha, na n'ubu batwitwaza iyo mirimo yacu. Bari kuza gushyira imiceri twahinze, bakaza gusarura ibishyimbo twahinze, bakaza gukiyo mishaba, ibinyamunyu, amabungu, imihoko, bakariho bajya kwikurira. Ariko mbere tukihagera nta biryo bari bafite, bari abatezi n'abahigi.
Bivuze ko igihe kishobora kuzagera ibyo mwasize muhinze nibarangiza kubisarura bazabura ibyo basarura, imirimo ikongera igasa nk'aho nta kikorerwamo.
Imirima ikabishyamba, bakongera bagatega bakanahiga, nabuno ngo hamwe na hamwe zitangiye gusiba. Ubwo rero bagakomeza kuhiga no gutega, ndetse bamwe twasanze bambara urubindi.
Bwana Shabenga, nawe ni kubibona?
Urakoze, nanjye niko biri. Ni ukuvuga ngo twageze umuno nta muntu wambara, ari na mwami ubwe twasanze adakeye, twasanze ari umuntu nanone umeze nk'umuhigi. Kuri ubu yari amaze kunoga, nino kuri ubu ngubu hejuru yacu kiba yari amaze kubona imodoka hejuru yacu. Ariko ku bwaho gusa amashyamba twari tumaze kuyanoga no kuyagaragaza. Ubu rero ibyo bari kurya ni ibyacu, ku buryo nibishira nyine abazasigara bari kurya insina, abona nk'imishaba ndetse n'amaburungu bityo. Ariko ibijyanye no kuva mu buhinzi, mbega muri make muri ukurimi twayirishaga ku bishyimbo, ku masaka, kukaranga kucyacyo cyose yituriza kurikirana ubaze na hirya no hino hose bitwabamishaga.
Uruhare rw'uwo mwami w'abanyali muri ibi bibazo byose ni uruhe?
Umwami niwe shefu wabo biza muri uruhare twaba umwami wanadusimiraga ku iyo mirima. Uruhare afite muri kuvuga ngo nani uri gutegura ibyo bitero ni twe bibazo nani we duhanganye nawe na bugingo n'ubu. Ubu rero n'ubu ngubu ari kwandika izindi nzandiko ati turi Abanyarwanda ubugira hari niko bitari kumwe nazo hano muzanazibona ariko noneho nimbega muri makurinde yo kwisonga abaza muri nyuma wenda mwishe muri hatubazi.
Bwana Sebuhuzu, hari amakuru yakomeje gucicikana y'umusenyeri wigeze gusohora urwandiko avuga ko abantu bakoresha ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda bashobora kwigarurira uduce dutandukanye twa Kongo. Ibyo byaba ari intandaro ya bimwe muri ibi bibazo murimo guhura nabyo?
Kuko uwo musenyeri wabivugaga ni musenyeri wabivugaga kuri radio ya hari ya Idou. Ubwo rero byo yavugaga byategura kumva nyine ariyo ntandaro yo kugira ngo bashake gutwirukaho ariyo bashaka kuzamukiramo. Ariko noneho twewe ntawe twari tuzi ibyo barimo na politiki babo barimo.
Shabenga, wowe ubitekereza iki?
Urakoze. Ni ukuvuga ngo uwo musenyeri kuvuga ibyo n'intandaro yanaturukaho kuko bagomba kuba barahawe imbaraga nanone n'abakomeye bumva yuko nanone bashobora kutwanga ubwo nabo bazamukiramo. Kuko ijambo rishinzwe ryo kuvuga ibyo kuri radiyo bishobora kuba byarabahaye imbaraga kuko n'ubu hari indirimbo bari guhimba ngo bale bangambo. Ibyo ni ukuvuga ngo batera izo ndirimbo batubonye barazitera ubwo tukabitegereza tukayoza ibyo ari byo ubwo n'uwo musenyeri izo mbaraga byashobora kuba zaba bazifitemo.
Wale wangambo ni ukuvuga ngo bari abanyamahanga
bari abo hakurya Rwanda hakurya amazuburiya.
Bwana Shabenga, ijambo rya nyuma mbere y'uko dusoza iki kiganiro ku bakurikiye Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi.
Ijambo rya nyuma ni uko amahanga gahaguruka ndetse gagaduhagararira gagatuvuganira hirya no hino kuko twebwe ntabwo turaho kuvuga ngo turi abo hakurya turi butahe ahubwo turi hasi y'ubutegetsi bwabo. Ibyo ni ukuvuga ngo ntawe dufite kuvugira ariko amahanga ni inzu yuko gafite imbaraga gashobora kuturwanaho nuko none kagaduhagararira kandi nanone kagashinga aba bantu ubwoko bw'ino yuko ugomba gutuguta no gutakara yuko agomba kuzabiryoza kuko bamwe birabagaragaraho nk'umwami nanone duhanganye nawe yamara kwandika inzandiko byagaragaye kanari ugutwica koko ahano ngo nitwambuke tugende. Ijambo rya nyuma turamushinga yuko aba ari we nabone ni kuko yandikiye MONUSCO yandikira he nahe kuri ubu ngubu ni ukuvuga ngo turikumurega izo ngingo.
Bwana Sebuhuzu, nawe ijambo rya nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Ijambo nashyiraho ni uko amahanga rwose gabibona ko dufite akarengane kandi turi kuzira ubusa turi kuzira ibyacu twatanze ubwo batuvuganire hirya no hino kugira ngo nako tugire umutekano usesuye kuko umukongomani akwiriye gutura aho ashaka na leta irabivuga nini na martike ya leta garabivuga yuko umukongomani wese cyangwa se umwe n'igihugu agomba gutura mu gihugu cye afite ubwo burenganzira bw'igihugu. Ngo rero ibyo bindi byabaramusefu ari gushaka kuzana ibyo ni ingengabitekerezo na niyo ya ntambara mu gihugu kandi ndashaka intambara nta n'intambara twifuza twe tubazi turi gushaka guhinga ngo dutere imbere.
Nezimana Sebuhuzu, tuvuganye uri mu ntara ya Ituri, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, natwe mutwiteho, tunari kumwe namwe basaza nawe Juvenal, tunari kumwe. Urakoze.
Kibaze Shabenga, nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Juvenaliste, urakoze nanone, tuzasubira kandi mukomeze mutwiteho.
Urakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza.
Lost the time for waiting. begging, begging for help. Why do we buy guns when people dance, dance for hunger? People dies in Darfur, people dies in Somalia, people dies in Ethiopia, people dies in India, people dies all over Africa. Hey, yeah. Why they want to wait?
Why they want to?
Why they want to wait? Why they want to wait? Hey.
Why they want to?
Kwa nini watu wakufa tuangalia?
Wanini
tuwaache wakufe japo uwezo tunao. Kuna watu masikini pande zote za dunia.
Tumaze kumva ibibazo byabo banyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bimukiye mu ntara ya Ituri bavuye muri Kivu ya ruguru, twifuje kumenya niba hari icyo intara bakomokamo irimo gukora mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo barimo, maze mpamagara ministre ushinzwe itangazamakuru muri Kivu ya ruguru bwana Jean Bosco Sebishimbo.
Ni koko ikibazo kiri kubera muri Ituri kihangayikishije Nord Kivu. Murabizi ko abo baturage baturutse muri Nord Kivu, ariko kubera ko umukongomani wese itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo kuja gutura hose ho yumva ashaka muri Congo, ni ukuvuga twewe turi mu buyobozi bw'inzego za z'intara, ahubwo twatabaje urwego rwa Chafano, kuvuga urwego rw'igihugu kugira ngo abadepite urwego rw'igihugu barebe ministre ushinzwe intwaro hagati, noneho abari we ukurikirana kiriya kibazo. Ndetse mwabonye yuko ministre wa w'ingabo avuyeyo na ministre wa ushinzwe
ubutegetsi bw'igihugu,
nawe akaba ari guteganya gusura kare akarere. Ayo niyo makuru nabaha kubijaniranye na biriya bibazo turi gukurikirana biri kubera muri Ituri. ntabwo ari turi gusa ahubwo murabizi na Beni abaturage barapfa n'ahandi hirya no hino ni ukuvuga ingorane ni nyinshi hirya no hino ingabo zacu zihanganye n'umwanzi ufite icyizere ko ingabo zigomba guhagarika ubwicanyi
ariko abaturage bavuga ko ikibazo ahanini atari igisirikare ahubwo nuko ubuyobozi butabishyiramo ingufu kugira ngo bwumvishe bariya bami barimo gufata iyo mitungo yabo baturage kugira ngo babihagarike mufite icyizere cy'uko nk'uko mwarimu bivuze ngo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu azasura kariya karere ko ibyo bibazo bizabonerwa umuti
nibyo murabizi rega ikibazo cyo muri Kongo yacu hari abanyapolitike benshi bumva yuko kuvangura moko ari bizaja bibahesha gukundwa mu moko yabo ugasanga mbese leta yafite ingorane nk'izo ngizo ndetse mu bihe biraza tukaba twazasaba abadepite bo mu rwego rw'igihugu kugira ngo batekereze itegeko ryajaho ryo kugira ngo aba bantu bakomeje kurushaho kuzana ingangano z'amoko mu gihugu kubera inyungu za politike barusheho gukurikiranwa donc ibyo nibyo bibazo kabisa bikomeye bihangayikishije kino gihugu tukaba turi kubyicarira kugira ngo turebe yuko ayo mategeko mu nzego za Kinshasa bazishyiraho bigahagarara kabisa naho ubundi igihugu kiraja mu kangaratete
Abo baturage twavuganye bambwiye ko icyo barimo kubategeka nuko basubiraho bavuye ese baramutse babagaruye aho ngaho mu ntara yanyu ya Nord Kivu mwiteguye kubakira
mbo ndumva kuvuga ngo basubire muri Nord Kivu iyo ntabwo yagombye kuba ariyo ariko mwanzuro rwa nyuma kuko icyo gihe ni kuvuga tuzaba twishe itegeko nshinga ahubwo icyangombwa ni ukuvuga ati leta turusheho kuyotsa igitutu kugira ngo ibakingire kuko nta mpamvu yo kuvuga ngo niba umukongomani avuye muri Nord Kivu akaja muri Ituri cyangwa se akava Nord Kivu akaja Katanga ngo agire ingorane kandi abandi bakongomani bava mu ntara hirya no hino bakaza muri Nord Kivu nta kibazo ni ukuvuga ko ni ngombwa yuko tugomeza gutsindagira kugira ngo amategeko yubahirizwe bari abaturage bahisemo kwibera hariya muri Ituri bumve yuko bafite uburenganzira nk'abandi bakongomani bose
Jean Bosco Sebishimbo ministri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma ya Kivu ya ruguru muri Kongo ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Ni kuri icyo kiganiro na ministri Jean Bosco Sebishimbo muri Kivu ya ruguru dusorejeho ikiganiro muri sanga cyanone. Ndagira ngo mbashimire mwese kuba mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Go varembeje Tu anamau